Thank you very much, Brother Gilbert.
The Lord bless you, my brother.
Good morning. Happy this morning. We are jabulisa kulokukusa. Intanta noma intatenkulu ngifanele ngisho ukubuyela lapha ethabelekele futhi nokuba nalesi sikhathi sibekwe eceleni kwenzela ukukhonza kwethu kwasekuseni nenhlanganyelo ngasezweni lenkosi.
I believe it was said one time, I was happy when they said it.
Ngikholwa ukuthi kwashiwo ngesinye isikhathi ngajabula lapho bethikithi masiye endlini yenkosi ukuba kanye nomfowethu Neville futhi nabangane bami abahle nabaligugu. Futhi ngicabanga ukuthi kupholile kancane noma kufudumele kancane emuva lapho futhi sinenge cabanga ezinye izishayisa moya eningazisebenzisa ngezandla zenu ngale ndlela uma sinezishayisa moya uma unemoto ngakho ke sigcine sihamba noma besinesigejane ngalapha ngicabanga ukuthi basenazo ngibona abanye besebenzisa izincwadi zamaculo noma yini enye futhi kuyinto eyodwa esizama ukuba nezinkonzo mayelana nayo ngokubalekela lezi zindawo ezisesikhathini esizayo eshisayo ngakho-ke yingakho silapho kelokubusa ukudlula lezo zindawo futhi yinto eyodwa kuphela engenza lokho lelo igazi lenkosi yethu uJesu Kristu elenza lokho. Ngijabule kakhulu ukuzwa umbiko omuhle webandla ukuthi liqhubeka kanjani, liqhubeka nenkosi nokuthi uNkulunkulu usebenzelana kanjani nani ngeziphiwo zokomoya. Futhi ngempela ngimbonga kakhulu uNkulunkulu ngezinhliziyo zenu eziqotho angasebenzelana nazo futhi ngethemba ukuthi uzonigcina ngoma phakathi kwendlela eqondile nengumncingo okungukuthi ningeke niye kwesokudla noma esobunxele lisuku kuyo. Futhi ngifuna ukubonga mfowethu Colvin nendodakazi yakhe ngikholwa ukuthi bekunguye obephezulu lapha emizuzwini embalwa edlule oculele loculo akukho zinyembezi ezulwini lokho kuhle impela ngiyakuthakasela lokho. Futhi njengoba mfowethu Neville eshilo ngaye nami eminyakeni edlule futhi ngingasho ukuthi ngomfowethu Colvin sesazane iminyaka futhi ukumuzwa ecula lawo maculo amadala evangeli futhi ekhulisa abantwana bakhe ngendlela enkosi kuyathokozisa kakhulu enhlizweni yami. Kungenza ngithokoze ukwazi ukuthi uNkulunkulu senabantu abamthandayo nabamkhathalelayo futhi siyabonga ngalokho. Manje selokhu ngibuyile ngizwa ukuthi abaningi ubhaphathizelwe ekukholweni futhi sijabule kakhulu ngalokho. Ngibona umngane wami omuhle umfowethu Elma Kapehade emuva lapho ngiyaqonda ukuthi besanokubhaphathiza ekukholweni futhi ngibonga ngempela ngalokho. Lokho kwenza lonke iqeqebane lethu labazingeli lidale zansi Kentucky selicishe lilungele nje lithatha umkhawulo manje wodwa akunjalo na. Ngiyakhumbula futhi ngiyazi uRodney ungilalele egumbini lingemuva uma esebuyile lapho nokho nechali uhleli phambi kwami lapho sasivamise ukwehlela lapho bonke abafana babethanda ukuthi awu izinto ejeje bayothatha ezengeziwe zimbala uma bebengazithola futhi ngathola ukuxoxisana nabo futhi lokho kwakungalungile. Ngakho-ke manje iqembu lonke selilungela nje ukuguqulwa. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi sizodingeka nje sidlulele ezweni elilandelayo futhi sibaqondise ngaleya lokho kuzoba kahle. Ngakho-ke ngezinye izikhathi ngibuka phansi njengawo wonke umfundisi ezazi ngendlela yezinyawo oyihambile futhi uzibuze ngezinto ukuthi uma uhlanyele imbewu wena iningi lenu lazana kahle noJohni Appleseed waseMelika ngani kwakukhona futhi indoda esideni eyabalelwa entweni enjalo yahlanyele izimbali. Futhi bathi yingakho benezimbali ezinhle kangaka esudeni manje futhi ngenxa yokuthi bahlanyela izimbewu zezimbali nomaphi lapho ayengathola khona isiqindi somhlabathi imbewu eyayizokhula kuso wayezithanda izimbali ngakho-ke wavele waphonsa izimbewu nxa zonke sewahamba kepha izimbali zakhe zisaphila. Futhi ukuhlukana kusishiya ngemuva amanyathelo ezinyawo ezihlabathini zesikhathi. Amanyathelo ezinyawo mhlawumbe omunye ngenkathi sisantweza phezu kwesisekelo sempilo umfowethu olahliwe nophukelwe ngomkhumbi ekuboneni uyakuthatha inhliziyo futhi. futhi lokho zonke sithande ukubona ukuthi ukuthile sikwenzile lokho okuzobangela abanye ukuba kumba bazuze ngalokho esikwenzile. Izinsuku ezimbalwa ezidlule ngangihlezi ngikhuluma nomngane wami oqotho omncane lapha edolobheni udokotela wozokwelapha useMade. Wayesethi unjani Bill, futhi ngathi ngikahle impela ngiyacabanga dog, ngathi wena, futhi wathi iziguli eziningi, wathi ngibe nokuxilongwa okuyishumi nanhlanu kule ntambama. Ngathi hawu lokho kuhle inqobo nje uma kungukuxilongwa nje futhi ungatholi lutho olungalungile. Ngathi uyazi saqala ukukhuluma cishe emuva lapho sasisengabafana. Futhi ngathi awu dog angazi nje ukuthi ngizoba ngaphakade kangakanani. Sobabili sineminyaka engamashumi amahlanu futhi wathi lelo yiqiniso Bhili. Futhi ngathi kepha yonke le minyaka cishe iminyaka engamashumi amathathu nanye yenkonzo manje ngicinile inhliziyo yami ngilungele lelo hora lapho efika. Ngakho-ke akunendaba ukuthi ufika nini. Ngakho-ke wathi lelo yiqiniso ngathi okuxhuxhumisa kunako konke nginakho ukuphilela abanye. Futhi wathi ilokho impilo eyikho okwenza impilo ibe yangempela kulapho wena, hhayi lokho ongakwenza noma uzifezele khona, kodwa lokho ongakwenzela abanye. Niyabo, yilapho uphila khona ngempela. Futhi uma kwenzeka kube uthile phakathi kwethu ongagazi akwenze lokho, wazama ukuphilela omunye umuntu, uzame lokho futhi ubone ukuthi ingakanani impilo yakho ekuphathele khona lapho ungeke uphilele lokho ongakuthola ngokwakho empilweni, kodwa lokho ongakunikeza omunye umuntu empilweni. Futhi uzothela ukuthi kubusiseke ngaphezulu kunezingcebo noma nanoma yini ye okungacatshangwa ngayo. Kuyilokho ongakwenzela omunye umuntu ukwenza imithwalo yempilo, okungukuthi impilo qobolwayo ingumthwalo, futhi kuzokwenza kube lula kakhulu komunye umuntu. Wena nje awuyazi intokozo ngaphandle kokuthi uye wakuzama kanye ukwenza okuthile wenzele omunye umuntu. Futhi kwele-ke lokho kungilethe ekucabangeni kweminyaka engamashumi amathathu nanye ezoshesha yenkonzo yenkosi. Futhi ngicabanga ukuthi wonke umuntu uyacabanga ngesinye isikhathi lapho afanele afike kwinkonzo yakhe yokugcina, futhi afike ehoreni lakhe lokugcina, futhi ubheke emuva endleleni, futhi ubone ukuthi kube yini esifezekisiwe, ubheke ukuthi kwenzekani, ngabe kukhona noma yini oyenzile na. Futhi uma ngisanda kusho yilokho okwenzela abanye okushoyo, ngihlale ngizibuza ukuthi kuyoba yini lapho ngifika ekupheleni komgwaqo wami esingazi ukuthi leso kuzobanga siphi isikhathi angekho kithi. Ngakho-ke bengicabanga ngokubheka emuva ezansi, ngilandela umkhondo lapho ngike ngafika ngadlula empilweni, futhi ngabona amagquma ahlukahlukene neziqinti zameva namadwala nezindawo ezinzima nokugijima okukubushelelezi nokuthi ngenzeni kulezo zinhlobo zezikhathi. Konke kuzovela ngolunye lwalezi zinsuku ngehora lokumuka kwami, futhi kuzokwenza lokho komunye ngamunye wethu. Sonke sizoqiniseka ngalokho ukuthi kuzovela komunye nomunye lapho lezo zikhathi zifika.
And that brings me or leads me to say something that I would rather run than say.
Futhi lokho kungiletha noma kungiholela ukuthi ngisho ukuthile engiyoqoka ukugijima kunokuba ngikusho. Kungiholela ukuthi ngisho ukuthile engikudlavaza inhliziyo yami iye maphansi kukusho, kodwa engikushoyo ngiphoqelekile kukusho.
Realizing that this is being taped and the world will hear.
Ngiqonda ukuthi lokhu kuyatheshwa futhi umhlaba uzokuzwa, kepha ngishiyile inkonzo ngenxa ye isizathu ukuthi ngiyaxolisa ukuthi ngifanele ngiyishiyele sona. Futhi mhlazimbe iningi lenu lisizwile, mina ngivala ihhovisi lami njalo njalo, futhi ngishiya insimu.
I don't know where our Lord will lead me to.
Angazi ukuthi inkosi yethu izongiholela kuphi, nokuthi anginakulawula noma ngabe yini ezongenzisa yona, kepha ngiyacabanga ekupheleni komgwaqo lapho ngifanele ngize khona.
Down along life's journeys I have made so many mistakes. And I am very sorry from my heart.
Futhi phansi ohambweni lempilo ngenze amaphutha amaningi kangangokuba ngiyaxolisa kakhulu ngokusuka enhlizweni ngakho ngoba ngiyacabanga ukuba ngumuntu nobuthakathaka nokungenokunye kubangela umuntu ukwenza izinto noma asho izinto futhi aze azenze ukuthi ngeke bafune ukwenza ngenye indlela.
If there's anything that has been in my heart
lapho uma kukhona noma yini obekusenhliziyweni yami ukuba ngiyenze kwakungukuzwa lawo mazwi enkosi yethu Jesu ekupheleni kwalolu hambo ukuthi kwenziwe kahle nceku yami enhle nethembekileyo. Futhi izikhathi eziningi ngithengi ngathanda ukuthi ngabe ngimi lapho ngenkathi ethe woza kimi kodwa ngiye ngafisa ukulizwa lithi wenze kahle ukuthi angizwanga iphimbo kokwasekuqaleni lithi woza kimi emuva ngezikhathi zokulotshwa kweBhayibheli kodwa ngiyafisa ukulizwa lithi wenze kahle. Futhi uma kukhona noma yini ebengifuna njalo kuba yiyo nokulangazelela kwenhliziyo yami kube yikho kwakungukuba yinceku yeqiniso kuJesu Kristu inkosi nemsindisi wami. Ngifuna bufakazi bami kuhlanzeke bucace ukuthi ngema kuwo wonke amaphutha ami nokho ngamthanda ngenhliziyo yami yonke futhi ngenza lokho kulukhukusa ngayo yonke inhliziyo yami.
And because of that it forces me to say I'm leaving the ministry.
Futhi ngenxa yalokho kuyangiphoqa ukuthi ngithi ngiyayishiya inkonzo ingenxa yokuthi kukhona ukuqhamukile phakathi kwabantu okungibangela ukuba ngikwenze okungukuthi ukuthi ngithathwe kubakaki bami bomfundisi noma umfowethu nokubizwa ngoJesu Kristu futhi ngakho ke biza futhi lokho kuyongiphawula njengomphiki kuKristu. Futhi ngizohlangana noNkulunkulu njengohlulekile ngaphambi kokuba ngihlangane naye njengomphiki uKristu ukuze ngisuswe kuye. Ngizwe ngakho iminyaka embali edlule futhi bengicabanga ukuthi bekuyihlaya. Futhi ngihlangane nabafowethu abathi ababe babili kungukuthi ngibone noyedwa wabo emhlanganweni kulukhuza ababili noma abathathu babo ngesinye isikhathi ohambweni lokudoba futhi bangiqonda ngodaba lokuthi mfuthi Branham usiye yini uMesiya ocetshiweyo uKristu na. Futhi kabeka izingalo zami entanyeni yabo bobabili abafowethu noma bonke ngase ngithi bazalane impela nje njengoba ngizame ukuba yinceku yeqiniso kaKristu angeke ukuthi niyosho into njengaleyo. Futhi uma kungashiwo ngami ngizobeke sengishiya insimi ngonembezo msulo futhi wena wenza lokho uzoba nesibopho kuwo wonke umphefumulo lowo engabe ngawusindisa ngalesi sikhathi niyabo ngokungikhipha insimini. Futhi ngacabanga ukuthi lokho kwakuqeda futhi ngikuzwile ezinye izikhathi ezimbalwa kepha akubanga njalo. Futhi ngolinye usuku eCanada umfowethu wangibonisa ithikithi elincane lezinto ayeziphethe ephaketheni lakhe kwathi William Branham uyinkosi yethu babhaphathize egameni lika William Branham. Futhi okuncane kuyigugu ukube bekuyisitsha sami ngabe ngazi ukuthi kwakuyihlaya kepha oyigugu umfowethu ethandekayo ukhuphuka uyeza ukuzovuma izeno zakhe namaphutha akhe futhi asho ukukhola kwakhe kimi ngokuthi ngikuJesu Kristu. Futhi nginezincwadi amalethe ekhaya nezingcingo ezivele eChicago nezindawo ezahlukahlukene bengibuza ukuthi ngiyayikholwa yini leyo mfundisoze. Futhi nginezinhlobo zonke zezincwadi amaletha ezingena ezinsukwini ezimbalwa ezedlule nezingcingo ezivela ezindaweni ezahlukahlukene ngakho ke zithi ngangingukristu.
That is a hard.
Bazalwane lokho kungawe sabisayo ahlanzisayo amanga kaDevil okungamesaba uNkulunkulu niyabo ngingumfoweni. Manje lokho kuyoxosha noma yimuphi umuntu ensimini lokho bekuyokwenza noma kubani othanda uKristu ukuba abalekele yona kanye into. Ngize enkosini lapho kule kudala lapho ngiqala ukubuza cishe unyaka odlule futhi khona ke ngayi enkosini futhi ngayibhekisela empalweni ukuthi ngenkathi uJohane eza eshimayela ukuthi babengenayo umprofethi emhlabeni iminyaka eminingi kakhulu kuze kube kuyoba bonke bamangazwa ezinhliziyweni zabo becabanga ukuthi mhlawumbe uJohane wayengumesiya. Ngakho-ke mina Johane baya bambuza wathi wayengeyena wena funda lokho kuLuka isahluko sesithathu ivesi leshumi nenhlanu futhi ngakho-ke kepha lokho kwathi ukujula ngakho-ke ngakuyeka kwaqhubeka kanjalo kodwa khona-ke uma sekufika kulokhu khona-ke ngazi ukuthi ukuthini kufanele kwenziwe futhi ngisho lokhu ukuthi imibono nengelosi yenkosi eyabonakala emfuleni uma lo kuzoba ngumyalezo wami wokugcina noma into yokugcina ebandleni ezweni lezo zinto ziyiqiniso mayelana nengelosi yenkosi futhi ngema nganganyakaza uma abantu bengibiza umprofethi izikhathi eziningi ngoba umprofethi testamenteni lesingesi nje ungumshumayeli ophrofethayo obikezelayo wezwi nokunye nokunye ngingakumela lokho ngoba ubungavele ukufuqele lokho phansi kodwa uma sekuza ekukubizeni uKristu ogcotshiweyo noma ukuthile lokho kwakukukhulu kakhulu kimi ngakho-ke nje bengingehluleka kukumela lokho futhi ngakho-ke mayelana ngiyeza ngemuva kushiyo umhlangano eCanada ngithole ukuthi ngendlela phezulu kuma Eskimos noma amaNdiya phezulu lapho ngakungene phakathi kwabo futhi ngakho-ke kuye kwangidabula wonke futhi uhambo lokuzingelwa engangilihlelile esikhathi eside kakhulu ngikwazanga kuluthatha bengisaba ingozi yokuzingela uma uqonde engikuqondile ngakhathazela kakhulu kabi kakhulu kunanjengoba ngimi lapha manje futhi angisakwazi nje ukukubekezelela ukucabanga ukuthi amashumi amathathu nanye iminyaka enkonzo yohlange ipayipi lomselo likadevel langena uma sekuyabile bazothini na nangu lapho lokho kanye obekuyikho nakho konke ukuthonye benginakho phezu kwabantu khona-ke uyabona lapho bekukhona bengiyoba ngumphiki uKristu futhi bengingekwazi nje kukumela ngacabanga kungcono ngifele lapho emahlathini sengathi ngiwele phezu kwesibhamu sami noma ukuthize kunoku futhi ngibonile ukuthi ngaseke ngicabanga ngoJoseph wami omncane nokungenokunye owayefanele akhuliswe futhi nganging yekho isimeni sokuzingela ngakho-ke ngavele ngashiya amahlathi futhi ngabuyela ekhaya futhi bengidabuke cishe izinsuku eziyisishiyagalombili noma eziyishumi esimweni esinjalo ukuthi bengingicabanga ukuthi bengilahlekelwa ngumqondo wami futhi ngicele nje wonke umuntu ukuthi aqhele kimi angiyeke ngedwa ngoba ngisesimweni esinjalo futhi ngikhuliswa yimizwa futhi ngicasukile futhi ngidabuke wonke ngaba izicucu futhi ngazibuza ukuba bekungaba yisitha esithile sami bekungabe kulungile kepha bengizovele ngikuhleke futhi ngiqhubeke kodwa uma sekufika kubafowethu abathandekayo odadewethu abathandekayo khona-ke yilokho kungiphathe kabi futhi ngathi inkosi into enkulu into inkulu kakhulu kimi ngizovele ngihambe ngiphume futhi ngikushiye ezandleni zakho angazi lutho olunye engingalwenza ubusuku bombalo bedlule ukuqinisekisa ngaba nokuva kashelwa inkosi futhi ngibone owoyigugu oyingane inyoka ebiphuzini nokumnyama futhi ingitshele eceleni ngo futhi into yangishaya emlenzeni kodwa igazi belicabile kakhulu ayizange ibe namandla kimi futhi ngabheka phansi futhi yilapho ebengikade ngikhona kancane phambilini futhi ngaphenduka ngokushesha nesibhamu futhi ngayidubula into futhi sashaya ngoma phakathi nento futhi umfowethu wathi ngijike nesibhamu sami ukudubula ikhanda layo lisuke futhi wathi ungakwenzi lokho xosha nje induku elele lapho ngakuwe futhi lapho sengiphendule umhlane wami ukuze ngixoshe induku yagxumbukela emanzini nje inqotshana yamanzi ngathi awungeke kulimaze isikhathi eside kakhulu manje ngoba ngiyakholwa umfowethu uyaqonda abazalwane ukuthi kuyokwenzekani ngathi kuzo kulimele ngokufayo ngakho-ke kuzofa Futhi ngicela amalunga ama maningi ebandla lami lapha kuleli tabenakele nomfowethu Neville nami ozile kimi ngalowo mbuzo ofanayo. Bafowethu bodadewethu, angizamanga yini ukuba yincebo yeqiniso kaKristu ngaphambi kwenu na? Angizamanga yini ukuba ngumfowenu na? Manje noma ngabe kukuphi kungumoya kubantu abathandekayo, abantu abaningi ungibuzile lokho, kepha kungumoya. Kepha ngithemba ukuthi namuhla ukuthi wemukela lelo ncebo libulelayo futhi kuzofa ngokushesha ukuze ngikwazi ukubuyela enkonzweni. Kuze kube yilesi sikhathi ngizocela yilowo nalowo wangikhulekele. Angazi ukuthi ngizokwenza njani, indawo yami iyathengiswa, angikwazi nje ukukumela. Ngihlala ngapha ngizohlanya ngokuphelele, futhi ngicela ukuba ningikhulekele.
And remember, if you've ever believed me, if you've ever believed me to be a servant of Christ, remember that.
Futhi kumbula uma wake wangikholwa, uma wake wangikholwa ukuthi ngingceku kaKristu, kumbula lokho kuyiphutha, kungamanga isho kanje inkosi akulungile, ungazihlanganisi nakho, ngingumfowenu. Masikhothamise amakhanda ethu.
Heavenly Father,
Baba osezulwini, inyama yami iyathuthumela, izandla zami ziyampintshana, izinzwane ziyamunceka ezicathulweni zami. O Nkulunkulu, iba nesihe, yini engake ngayenza Nkosi ukufanelwa yilokhu na? Ngiyakhuleka ukuthi uzongihawukela kakhulu Nkosi nakubo bonke, futhi phezulu lapho, futhi labo bantu abayigugu abathandekayo kwangathi bangabona iphutha labo nalokho abakwenzile Nkosi, ukwephula inhliziyo yomfowabo, futhi hayi umfowabo kuphela kepha umsindisi wethu, ubaba wethu yasezulwini. Ngiyakhuleka ukuthi uzosithethelela amaphutha ethu Nkosi. Vumela igazi elingcwele likaKristu manje lisondeze iziqu zethu ndawonye Nkosi, futhi libusisiwe igoda elibopha izinhliziyo zethu ethandweni lobuKristu nenhlanganyelo. Nkulunkulu, kwangathi isitha kubafowethu nodadewethu, ne kwangathi singathola inxeba elibulalayo elingeke lisaba khona, kwangathi singafa nje Nkosi. Uma wenza lokho Baba, ngizobuyela emuva ensimini futhi, kepha kuze kube yileso sikhathi Nkosi, ngincike yakho ephuke inhliziyo ilindile, ilindile. Kungaphezu kwanoma yini engingayenza, ngezingebezi nangokukhala nangokunxusa, ngazama Nkosi kanzima. Uyayazi inhliziyo yami, ukuyimisa kungakafiki kude kangako, kepha kudlulele ngaphezulu kwanoma yini ebengingayenza. Ngakho-ke Baba, nginikele ezandleni zakho kusuka kuleli pulpiti engishumayele kulo kuyo yonke le minyaka, nginikele ezandleni zakho. Manje uyakubona Baba ngendlela yakho uqobo yaphezulu, futhi lapho konke sekuqediwe nakho konke sekuphelile, khona ke inceku yakho iyakubuya. Kuze kube leso sikhathi ngizobe ngilinde ukuzwa kuwe Nkosi. Sibusise manje futhi sinike inkonzo enkulu namhlanje njengoba silapha, hayi ngokuphelele ngalokhu, kodwa nje ukukucacisa esidlangaleleni ngaphambi kwezwe, ukuze bazi Baba ukuthi ngiyakuthanda, futhi ngiyakukholwa, futhi ngiyengamela wena, futhi ngifuna ukukwenza. Uma ngifanele ngihambe, ngivumele ngihambe Nkosi ngenhliziyo ehlanzekile nerekhodi langempela lokuthi ngiyakukholwa futhi ngiyengakwethemba. Ngiphe khona futhi ngizokudumisa, futhi ngizokunika inkazimulo kuyo yonke iminyaka ezofika, ngoJesu Kristu, amen. Manje ngaleya emibhalweni asiphenye eBhayibhelini, ngicabange ukuthi kulokhukusa kungaba yinto enhle uma umfowethu Neville engenankinga ukuqhubeka nje imizuzu embalwa. Manje ngingaphinde ngikuze kanye futhi kubalulwa phakathi kwanoma yimuphi kini, vele ukhuleke futhi ukugcine kungaphandle, ukuvalele ngaphandle, yabo. Ngineminyaka engamashumi amahlanu nambili budala, kodwa ngicabanga ukuthi mhlawumbe uma uNkulunkulu engigcina, nginokuphila okuncane kusele, futhi ngifuna ukuchitha lonke i-awunsi lesikhathi sami ngoKristu. Ngakho-ke khumbula, ngiyashiya ngoba ngiphoqelekile kukwenza. Manje encwadini yezambulo esahlukweni sesine lapho sashiya khona ngolunye usuku lapho sasisekutatisheni isambulo esahluko sesine ngiyakholwa engxenyeni yokugcina yevesi lesahluko awu bangaka bathanda isambulo na uyamangalisa. Manje ngikholwa ukuthi sayeka esahlukweni sesihlanu sihlanu asishiyanga na sashiya isahluko sesine izidalwa ezine eziphilayo manje asisondele ezweni manje sikhohlwa lezo zinto esezadlula. Baba Nkulunkulu wena sisize manje njengoba sesinokwethuka kepha sisondela ezweni sikhohlwa lokho sekwedlule siyacindezela manje emgomweni ubizo lwaphezulu lwenkonzo ukuba inceku kuKristu. Sipe izwi kulokhu kusa futhi wonde imiphefumulo yethu elambile ngokuba siyalangazelela Nkosi futhi silindele lokho kugcotshwe kuyigugu kukamoya ongcwele. Woza phakathi kwethu Nkosi uthethelela izono zethu neziphambeko zethu futhi usivumela sibe yizinceku zakho ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Manje sithathe iminyaka ebandla isikhombisa yokugcina futhi khona-ke manje ngikholwa ukuthi abanye babo bazama ukubazobhala lokhu iminyaka ebandla bese-ke singena esehlukweni sesine sencwadi ye isambulo sika kuyini lokhu na isambulo sikaJesu Kristu isambulo sibizwa ngokuthi ngesilathini i-apocalypse okusho ukwembulwa ususwa isembozo sakho ukukhombisa ukuveza obala ukuveza isambulo sikaJesu Kristu owayekhona okhona noyakuza impande nenzalo kaDavid. Manje sahlukweni sesine sithole ukuthi uJohane wasitshela ezulwini ngemuva kokuba esebone iminyaka ebandla ukuthola isendlalelo esincane manje bese kuthi-ke sizomhlawumbe kungangcono ukufunda amavesi ambalwa esahluko sesihlanu bese kuthi-ke sizoqala phakathi ngezendlalelo. Ngase ngibone esandleni sokunene sakhe owayehlezi phezu kwesihlalo sobukhosi incwadi lotshiwe ngaphakathi na ingemuva inamathelisiwe ngezimpawu eziyisikhombisa. Ngase ngibone ingelosi enamandla imemeza ngezwi elikhulu ithi, ngubani ofanele ukuvula le ncwadi nokuqaqa izimpawu zayo na? Kwakungekho namunye ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba owayenamandla okuyivula incwadi. Abuke
kuye
ngakhala kakhulu ngokuba kungafunyananga namunye ofanele kuyivula futhi funde incwadi abuke kuyo. Omunye wamalunga wathi kimi, ungakhali, bheka inqobile ingonyama yesizwe sakwaJuda impande kaDavide inqobile ukuba ivule incwadi nokuqaqa izimpawu zayo eziyisikhombisa. Ngase ngibona futhi bheka ngaphakathi kwesihlalo sobukhosi ne izidalwa ezine nangaphakathi kwamalunga kumi iwundlu kungathi lihlatshiwe linezimpondo eziyisikhombisa namehla ayisikhombisa angomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke. Futhi leza futhi layithabatha incwadi esandleni sokunene sakhe wayehlezi esihlaleni sobukhosi lelo amavesi okuqala ayisikhombisa.
Now in the third chapter of Revelations,
manje sesihlukweni sesithathu sesambulo sithola isiphetho sonyaka webandla waphela ngeLaodikeya unyaka webandla osivivi.
Then we find out that immediately after that John was
kodake sitshela ukuthi ngokusheshe emva kwalokho uJohane wahlitshwa kumoya phezulu emazulwini futhi wabona izinto ezazikhona nezazizoza nezinto ezazikade zikhona. Manje sitshela ukuthi ibandla lisaveli kuze kufike esahlukweni seshumi nesishiyagalolunye sesambulo kodake libuya kanye nenkosi yalo ligezwe ngegazi ngokukhazimulayo. Manje kulesi sicaphuno sokugcina okwesindlalelo esincane ukuhlela lapho uJohane khona manje sithole ukuthi emlezweni ugcina bengikubheka nje kafushane izolo okunye kwengqikithi ebengikhulume ngayo. Futhi uJohane wenyuselwa ezulwini wase ebona lezo zinto futhi ngiye ngaqaphela phakathi lapho ukuthi wayenginikeze isambulo ukuthi niyazi emva kovuko lwakhe abaningi ube naye futhi abanye bathi yini ezokwenzeka kulo muntu oncike phezu kwesifuba sakho Johane na uJesu waphendula wayesethi kuye kuyini kuwe uma elibala ngize ngifike na ngakho ke akazange wabeke sekuphuma imfundiso ngiyabona ukuthi kungaqala kalula kanjani na nakho kuphuma imfundiso ukuthi uJohane wayengeke afi aze yabona uJesu efika kuze kufika kwesibili iBhayibheli lathi kwakukhona imfundiso yaphuma kuloko kanjani uJesu akazange yakusho ngaleyo ndlela wathi kuyini kuwe uma elibala ngize ngifike na manje sitshela ukuthi waphakamisela ezulwini futhi wabona kusukela ngaleso sikhathi kuze kube sekufikele inkosi ngokungathi wayekade lapho futhi wakubona konke kwenzeka uJohane qobo lwakhe akazange aphile waphila iminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nokuthile ubudala futhi wafa ngokufa kwemvelo okuwukuphela kwakhe wabapostoli ngemuva kokubuya ekudingisweni kwakhe esiqinini sasePatmos manje kunephuze elilodwa livelele ngicabanga ukuthi bathathe elami ibhodi lami elimnyama kodwa ngingathanda kugcizelela kukho kancane ngaphambi kokuthi sishaye lento esemqoka lokhu kuyakhazimula esimangalisayo sahluke esimangalisayo bese kuthi ke zwela kanye isahluke esilandelayo sicela ngokuvula lezi zimpawu futhi khona-ke sifanele zeqe kusukela lapho futhi siye ezindaweni ezahlukahlukene ebhayibhelini kuthola lezi zimpawu lapho zivuleka nokuthi yini zifithekalo zazo ziyakhazimula zithebile ngamavithamini okomoya manje sibone ukuthi yenye yezinto ezinkulu ezivelele engingathanda ukuninakisa zona kwakuyizidalwa eziphilayo zengxenye yokugcina yesahluko sesine uJohane azibona ebhekisisa umpongolo wesivumelwano ngiyakhumbula ukuthi babelungiswe kanjani njengo-Israyeli nje ekumasheni kwawo na babe nemanje phezulu lapho kwakuwubuso besidalo esiphilayo futhi sithole ukuthi lezi zidalwa zazingezona ezingelosi kanjalo zazingesibo abantu zazingamakherubi futhi sizithole etestamenteni elidala nomphongolo sizithole etestamenteni elisha bese ke sizithola ngaleyo ekufikeni kwenkosi futhi amakherubi egade isihlalo somusa isihlalo somusa okungekho muntu owayengasondela kuso ngaphandle uma kwakukhona umhlatshelo lapho walowo muntu indlela kuphela ukuthi indawo engcwele lapho yafafazwa ngegazi kodwa-ke saba isihlalo somusa kepha ngemva kokuba igazi lase lisusiwe kodwa-ke laba isihlalo sokwahlulela futhi akekho noyeda owayengamela izahlulelo zikankulunkulu into eyodwa kuphela esingayibheka ngumusa hhayi ukwahlulela hhayi ukulunga asikwazi kusendele ebulungisweni bakhe ngoba ubulungiswa bakhe uyofanele agcine izwi lakhe futhi egcine izwi lakhe usuku lapho udla ngalolo suku uyafa ngubani ongafuna ubulungiswa na angifuni ubulungiswa ngicela umusa makuthi umusa kankulunkulu futhi isihlalo somusa sifafaziwe
But there was a time of the cleansing of the
Kepha kwakunesikhathi sokuhlanzwa kwendawo engcwele lapho kwakuyisihlalo sokahlulela inqobo nje uma ikazi lalisukile esihlalweni manje sesisondela kuleso sikhathi manje siyasondela kulonyaka ukuhlanzwa kwendawo engcwele nezahlulele ezizayo phezu komhlaba Ngiyabona inqobo nje uma igazi lilapho uNkulunkulu ngeke ukubhisa umhlaba inqobo nje uma igazi lilapho akekho oyisoni phambi kukaNkulunkulu wonke umuntu ulungile ngoba kukhona ukuhlawulelwa kwawo wonke umuntu kepha uma wehluleka kwamukela lokho kuhlawulelwa futhi ungene ebukhoneni bakhe khona-ke uyisoni ungale kwalowo musa khona-ke usuzahlulele kepha manje lapho kusekhona umusa kepha lapho kufika ukuhlanzwa kwendawo engcwele igazi lisuka esihlalweni somusa bese-ke ulakali kankulunkulu luwela phezu komhlaba nkulunkulu iba nomusa kithi ukuthi thina singatholwa kulolu suku singenamusa kankulunkulu Manje sibona phakathi lapho ngizozama ukuthi ukukulingisa ngokomoya lapha noma ukunidwebela khona ngezandla zami ukuthi kwakukhona amagumbi amane ukuthi uIsrayeli wahlala kanjani emathendeni. Babeka umphongolo maphakathi lendawo nasezinhlangothini ezine zethende kwakuyizizo ezintathu zakwa-Israyeli kuthi okune okuthathu yishumi nambili noma okuthathu okune njalo yishumi nambili kuthi bobathathu ngamunye babene nhloko. Futhi inhloko ngayinye yesizwe omunye wabo kwakungurubeni wayehlala njalo emisa amathende ngaseningizimu wayeyikhanda lomuntu futhi u-Efrayimi wayengasentshonalanga nezizwe ezintathu wayeyinkabi bese-ke empumalanga kwakungujuda oyingonyama futhi enyakatho kwakungudane owayelukhozi. Manje qaphela niyabakhumbula na nonke niyabakhumbula kahle ukuthi sabadeba kanjani ukhozi nenkabi no umuntu nengonyama.
Now you notice Judah guards the eastern gate and Christ.
Manje niyaqaphela uJuda uqapha isango lasempumalanga futhi uKristu uyingonyama yesizwe sakaJuda uyokwehla ezibhakabhakeni zasempumalanga angene ngendlela isango uvela isangweni lasempumalanga evela esizweni sakaJuda. Futhi uyingonyama yesizwe sakaJuda futhi siyathola phezu komlayezo wethu ozayo kukhukusa ukuthi usamenyezelwa ukuthi ingonyama yesizwe sakaJuda impande senakanye isiqalo sikaDavide. UDavide wayeyinkosi phakade futhi uKristu uhlala esihlalweni sobukhosi sikaDavide sikaJesu eminyaka enkulungwane oyinkosi yaphakade. Akusoze kwaba noyedwa oyohlulekisa uDavide. Haleluya! Akusoze kwaba noyedwa ohlulekisa uDavide. UNkulunkulu wakwethembisa lokho wathi angekho oyohlulekisa uDavide, angekho noyedwa. Wena uthi kuthiwani ngenamhlanje? Baphi labo bahluleli abangamaJuda na? Usenayo inzalo uKristu uyindodana tana yake ngokunyama lakho kuhleli oyedwa lapho uDavide akayi kuhluleka kunjalo futhi uKristu uyileyo ngonyama yesizwe sakwaJuda uDavide avela kuyo. Manje sitshela ukuthi babengabaqapha esihlalweni somusa, babeqapha isihlalo somusa, akukho okufika kuso kwakudlula izizwe kuqala ngaphambi kokuthi kukwazi ukufika esihlalweni somusa. Wonke umuntu uyavuma ukunikela ukuphila kwakhe. Wonke umIsrayeli ekamu wayezofa ngaphambi kokuthi noma yini ingene ekamu ngaleya futhi ithathe leso sihlalo somusa. Futhi manje siyathola ukuthi lokho kwakungumyalo wethestamente elidala. Futhi ngohlu lwethestamente elisha sithole into efanayo ukuthi sasiqashwa isihlalo somusa. Wo, ngithemba ukuthi niyakuthola isihlalo somusa sisaqashwa. Shiwe sisenabaqaphi sithole ukuthi labo baqaphi uMathewu, Mark, Luke noJohane beqapha incwadi yezenzo, izenzo zikamoya ongcwele ezenziwe phakathi kwabapostoli okuyincwadi yezenzo yelisha neyetestamente elisha. Futhi ababhali abali bamavangeli uMathewu, Mark, Luke noJohane bonke baqapha lezo sihlalo zomusa kukhombisa ukuthi uNkulunkulu umoya ongcwele namuhla. Umbhalo ngamunye uMathewu, Mark, Luke noJohane ngamunye wabo uzokweseka ivangeli leqiniso lenkosi uJesu Kristu nezenzo zikamoya ongcwele. Manje lapho singena ngaphezu kwalokho khona-ke lokho akusikho kepha kusekela umlayezo eqiniso njengoba sithole ezenzweni zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili lapho phendukane futhi nibhaphathizwe egameni likajesu kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu futhi namhlanje bamukele igama likayise indodana nomoya ongcwele ukuba babhaphathizwe kulo. Awukho umbhalo walokho, akukho kusekelwa, kukho lutho luqapha lokho. Hayi into wena uthi uMathewu waliqapha uMathewu amashumi amabili nesishiyagalombili okuqala ishumi nesishiyagalombili wathi ukuzalwa kukaJesu Kristu kwaba nje wathi unina uMariya esemiselwe uJosefa ngaphambi kokuhlangana wafunyanwa ekhulelwe ngomoya ongcwele. Konke kwenzeka lapho uJosefa indoda yakhe njalo engumuntu elungileyo engafisi ukumthela ihlazo wayefuna ukumlahla ngasese ngalokhu Esazi ndanga loko bheke ngelosi yenkosi yabonakala kuye ngephupho ithi Joseph endodana kaDavid ubesaba umthatha uMaria umkakho ngokuba loko akukhuleleyo kungomoya ongcwele kodwa ke umoya ongcwele kanye noNkulunkulu ubaba ngumuntu ofanayo noma waye nobaba babili yabo. Ngakho ke yabo uza kuzala umntwana uyiqamba igama lokuthi uJesu futhi lokhu kwenzeka ukuba kugcwaliseke kokhulunywe yiumprofeti uNkulunkulu uzoba nathi ubizwa ngokuthi uEmmanuel onguNkulunkulu ubaba iyotane nomoya ongcwele egameni lilodwa uJesu Kristu okuqapha lelo sango elimelene nephutha. Izinsuku ezimbalwa ezidlule eChicago ngaphambi kwenhlangano ezikhonzisayo yaseChicago, iChicago ekulukazi ngangazi umoya ongcwele wangibusa ebusuku futhi wangitshela ukuthi yima kasewindini wathi kuneqembu labefundisi futhi bakulungiselele isidlo sasekuseni wathi qaphela bazokuhlasela phezu kwalokhu. Ngathi ngiyakubonga Nkosi wangibonisa lapho kuyolungiswa khona futhi ngahamba futhi ngatshela abanye abefundisi futhi uCarlson nomfowethu Tommy Hicks kuyoba kanjani. Ngathi indawo iqashile ngeke ibe kanjalo sizoba kwenye indawo washo ukuthi uDokotela Meat wayezobe ehleli kanjani umuntu oyikhaladi uyongela kanjani ehleli ngale ndlela nako konke ngakho kweneke ngalokho busa futhi bathi ndete nayami yathi kimi yathi babayi welele lapho kuloko kuqophisana na futhi ngathi angizwe ukuqophisana ngiyawela ngintotshwe umoya ungcwele nezinika kaNkulunkulu elizoqapha lezo sihlalo somusa zikhathi eside njengoba elapho. Ngakho ke lapho sifika lapho laphambi kokuthi baze bathele ngisho nethuba lokubuza into eyodwa umoya ungcwele wakhuluma kimi wathi manje isikhathi sokukusho ngathi yazi ukuthi kungani lapha futhi ngathi manje 40 Hicks nawe 40 ngikho ke Christian businessman ngathi akuyona yini yonke into encamashini ngendlela nje umoya ongcwele ongitshele kuthangi ukuthi awulitholanga lelo gumbi sizobe silapha na futhi basanda kulithola nje ngaloko busa futhi ngathi manje bukani wonke umuntu bekwe nje ngendlela asho ngayo ngathi into enifuna ukungibuza ngayo isegameni lika Jesu Kristu umpapathizo futhi uma thina umoya ongcwele uqala ukuthatha izwi likaNkulunkulu futhi ukwembule futhi ulihumusha abathi kanjalo labo zonke lezo zigejane zabefundisi abakazithu zintathu behleli labo befinyelela ngaphansi betafula futhi bexhawulana futhi izinyembezi zethe ezihlathini zabo futhi ngiyaqonda ukuthi abangamashumi ayisikhombisa nambili kubo behlela lapha kuleli tabenakele ukuba ngibabhaphathize egameni likaJesu Kristu. Izihlalo zomusa zikashiwe niyabo umoya ongcwele uqapha izihlalo zomusa sifanele siligcine ngamashinje ela lelo zilika uNkulunkulu lezo zithunywe ezinkulu zihleli lapho uMathewu uMarko uLuka noJohane lowo sekela zonke izenzo zalelo testament elisha. Futhi manje yiloko kanye ngikushile engxenyeni yokuqala yalomlayezo wasekuseni asikugcine lapho kuqashwe ivangeli niyabona na niyabo kugcine lapho ngo lapho amavangeli ezolivikela khona. Manje sithola phakathi lapho babe qapha isihlalo sika uNkulunkulu somuse testamenteni elidala futhi lapho uMathewu uMarko uLuka uJohane bonke futhi ngishone ngonyama yesizwe sakaJuda yabeka phansi kuphila kwayo ukuze iqaphe lezo sihlalo somusa ikufafaze ngegazi layo qobo. Kuzinanza imilo kuloku busa namuhla umnqobo omkhulu oya kukwehla evele eMpumalanga ngolunye usuku siya kumbona manje siphenya ngokushesha ngoba ngiyazi kunenkonzo yokubhaphathiza. Yini le ncwadi enamatheliswe ngezimpawu ezisikhombisa na? Oh, into enkulu kanjepho. Nike naqaphela ukuthi kushiwa kanjani lapha kwakuyizimpawu ezisikhombisa kwingemuva lencwadi. Into ethile kwangathi uNkulunkulu angasisiza manje futhi asinike sibindi futhi mhlawumbe kungekudala ngingakutholela nina bukani lokhu akulotshwanga ezwini kubekwe uphawu ngemuva kwezwi incwadi yayinamatheliswe ngalezi zimpawu ezisikhombisa yonke imfihlakalo yencwadi inamatheliswe ngalezi zimpawu ezisikhombisa lesi ngesinye sezahluko ezinkulu kunazo zonke kuyo yonke incwadi yesambulo. Bukani, ngase ngibone esandleni sokunene sakhe owayehlezi phezulu ezihlalweni zobukhosi incwadi ilotshiwe ngaphakathi na ilotshiwe ngaphakathi ngaphakathi lilotshiwe yilokho esikufundayo kulokhu kuza na ngemuva inamatheliswe ngezimpawu eziyisikhombisa ngaphandle kweBhayibheli okungashiwo ngisho nayiBhayibheli kunamatheliswe ngophawu phakathi lapha ngezimpawu eziyisikhombisa izimfihlakalo zikaNkulunkulu.
What is it? Now notice.
Manje kuyini na? Manje mtapelani uPaulu mele umkhiqizo osuphelile okuthile sekuvele kuhloliwe kwafakazelwa kwase kunamatheliswa ngophawu. Kukuphi sinokuqiniseka kwensindiso yethu manje ngokunamatheliswa ngophawu ngomoya ongcwele lokho isibambiso sensindiso yethu. Asibile muva umzuzu nje nginombhalo obhalwe phansi lapha iminingana yayo angingeke ngibe nesikhathi sokufinyelela kuyo yonke kodwa asibiyele kwabase-Efesu umzuzwana nje futhi sifunde isahlukweni sokuqala sabakho abase-Efesu ukuze ningakwazi ukuthola incazelo yangempela uPawulu umpostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu kubabangcwele abase-Efesu futhi kumbulani uJohane wabhalela incwadi letha kwabase Efesu iya kwabase-Efesu nabathembekile kuKristu labo uPawulu ayeshumayele kubo futhi wakhulisa ngevangeli nebo abase-Efesu nakwabathembekile kuKristu yilabo asebevele bekuKristu singene kanjani kuKristu na ngamoya munye sonke siphaphathizele emzimbeni munye okungukuthi umzimba kaKristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu na iNkosini uJesu Kristu. Makabonge uNkulunkulu noYise weNkosi yethu uJesu Kristu osibusisile ngezibusiso zonke zokomoya ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Cabanga ngakho manje usibusisile ngawo wonke umuso wasezulwini izibusiso njengoba sihlangane ndawonye kuKristu Jesu njengamakholwa ibandla elikhethiweyo elibizelwe ngaphandle labekwa eceleni. Usinamathelise ngophawu ngomoya wakho ongcwele futhi manje usembulela zonke izinto ezisekusaseni lethu manje sikuphukele ezimpawini ezisikhombisa njengalokhu wasikhethela kuye ngaphambi kokusekela kwezwe ukuba sibe ngcwele futhi singabi nakusola ngothando wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu njengalokho kwaba kuhle ngentando yakhe uqobo. Umqondo omuhle kanje Polo, asifunde sichubeke umzuzu nje ngifuna ukufinyelela phansi lapha ikakhulukazi evesini leshumi nambili neleshumi nantathu ishumi nane.
That we should be to the praise of his glory.
Ukuze sibe ludumo lenkazimulo yakhe thina esethemba ngaphambili kuye uye nani enamethemba nina eselizwile izwi leqiniso nevangeli lokusindiswa kwenu kuye ngemva nakhona nina nabekwa uphawu ngomoya ongcwele wesithembiso ngemuva kokuthi nikholiwe womfo wethu webhaptisti ngasho kanjani ukuthi lokho akunjalo na uthi wamukela umoya ongcwele lapho ukhola na wathi ngemuva kokuba nikholiwe lapho-ke nabekwe uphawu ngomoya ongcwele wezithembiso qaphelani
which is the earnest of our inheritance.
Oyizibambiso sefa lethu kuze kube ngokuhlengwa kokungokwakhe ukuze kutuswe inkazimulo yakhe.
Now, we find out then that a seal means that it is a finished.
Manje sithole lapho ke ukuthi uPawu lutsho ukuthi yinto eqediwe noNkulunkulu sekuvele kucazululiwe futhi wonke amakholwa abekwa uPawu ngalesi sithembiso kusukela khona kanye ekuqaleni ngoba ngaphambi kokusekelwa kwezwe samisele kubeni ngabantwana kwamadodana ngaphambi kokuba yizwe lize liqale. Hoye ke ithemba lokho kuzenza siphumule ngokuqinile futhi siqinisekile yange empepulweni singaphonsa ngapha nangapha kodwa sigxiliswe kwehange kuKristu ithemba liqinisekile. Wasimisela ngaphambi kokusekela kwezwe kubeni ezimweni zobuntwana kwamadodana ngoJesu Kristu. Wo, kumangalisa kanjani! Ngiyakuthanda ukuthi umsebenzi osiqediwe noNkulunkulu. Manje angicaphunde nje omunye umbhalo kini. Bonke labo abazingaphambili ubabizile, bonke ababizile ubalungisisile, bonke abalungisisile ubakhazimulisile. Yonke indlela kusukela ekuqaleni uNkulunkulu emqondweni wakhe omkhulu ongenamkhawulo wabona kusengaphambili ibandla lakhe futhi walimisela ngaphambili esimweni sabantwana ngoJesu Kristu ukuba nikeze ukuphila kuphakade ekupheleleni kunyaka. Into yente kanje Pomfoti Nevili, lokho nje kungeze ngizizwe ngingcole kakhulu. Akunjalo kuwe na? Oh ya, isimo sabantwana ngegazi likaJesu Kristu. Manje qaphelani njengoba sisaqhubeka. Manje siyazi ukuthi kungoqediwe, simiselwe ngaphambili ngewundo umoya ongcwele luphawu lwethu. Isibambiso kusho ukuthi kuningi okusazoza, sinesibambiso kuphela sakho manje. Isibambiso siyidipozithi nje. Oh, kuhle kangakanani idipozithi nje ekubambayo futhi ikuvikele futhi ikubambisa kwehange kuze kungabikho ngakuthinta. Isibambiso sesimo sobuntwana bethu. Amen. Umoya ongcwele manje uyisibambiso sikaNkulunkulu ezinhliziyweni zethu. Sibeke uphawu isimo sobuntwana samadodana okusilindele kuphelele kumgwaqo, amadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Asiphenye omunye umbhalo masinyane enginakho kubhale phansi kuleli elilinye ikhasi lapha kwabaseRoma besishiya galombili amashumi amabili nambili. Ngicabanga ukuthi kuhle manje ekutatisheni izolo ngithe ukubhala phansi imibhalo embala lapha engizothanda ukubhekisela kuyo. Siyazi ukuthi konke okudaliweyo kuyabubula kanye kanye kunobuhlungu kuze kube manje. Akusikho lokho kuphela, kepha nathi uqobo lwethu esinolibo lukamoya siyabubula phakathi kwethu uqobo, silindele isimo sobuntwana, ukukhululwa kwemizimba yethu. Oh, niyakubona na, yonke indalo iyabubula, kusho Pawulu, konke kuyabubula. Buka izihlahla ukuthi zizabalaza kanjani, buka izimbali ukuthi zikuzabalazela kanjani ukuphila, ukuze nje isitshotsha sizidabule. Buka izihlahla ukuthi zizabalaza kanjani, ukubamba amagatsha azo ukuthi zicule izinkazimulo kuNkulunkulu. Niyabonga konke, yonke imvelo, zonke izilwane, zonke izinyoni, indiza kanjani isuke esitheni ngokushesha futhi ibaleke, konke kububula futhi nathi uqobo, kusho Pawulu, siyabubula nathi kanye nabo ngokuba silindile ukuhlengwa komzimba wethu. Kepha manje, benza yonke leyo minyaka kuze kube manje. Manje sinezibambiso sefanethu. Oye, yini esinayo na? Sinobufakazi bokuthi uNkulunkulu uyaphila. Sinobufakazi bokuthi uNkulunkulu nathi. Sinobufakazi bokuthi uNkulunkulu akasishile ukuthi singabake futhi ungowethu, ngoba thina emizimbeni yethu manje sithabenakele umoya ongcwele kaNkulunkulu omemeza uthi apha Baba, futhi akukho kungasusa lokho sigxilise kwehange kuKristu. Manje izihlahla zinakho indlela inakho, kepha nokho sisabubula kanye nabo, ngoba kuze kube manje asikakakuthola ukugcwaliswa kwesimo sobuntwana sethu. Kepha sinesibambiso sakho ukuthi saphakanyiswa ezintweni zezwe, futhi manje saba ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Sifanele sibe ngabantu abanjani na? Oh he, lapho sicabanga ngalokho, manje sinesibambiso, umoya wethu ububulele isimo sobuntwana sethu. Kepha manje sinesibambiso sakho njengoba samukela umoya ongcwele, kuyisibambiso sesimo sobuntwana sethu esiphelele noma ukusindiswa kuphelele. Wo, kuhle kanjani! Ngiyakuthanda nje lokho, kulungile. Silinde ukugcwala ngokwenziwa abantwana bethu. Lokhu kuzokwenzeka nini na? Ovukeni lokuqala. Lapho imizimba yethu izoguqula khona isuka kulezi zitshala ezimbi esiyizo futhi sizoba nomzimba ofana newakhe uqobo, umzimba okhazimulayo ngokuba siyakubona njengoba enjalo futhi sizofana naye. Lapho ebonakala sibonakala njengaye sizoba nomzimba ofana nowakhe umzimba okhazimulayo okhazimulisiwe nazo zonke izivivinyo nemishikashika yokuphila yoshabalala enkungwini encane bese isakazeka ukuba ingasayi kuba khona futhi lamathe abanakela asemhlabeni esibubula kuwo manje silindele sesibambiso leso sibambiso ngensindiso ngokugcwele esekugcwaleni kwayo kuzayo.
But now in these tabernacles of clay, we
have a man, Sivugile kuze kube manje. Amen. Yini izibambiso na deposit encane ekugcinayo 40,000 izibambiso. Manje kwathi nje lapho sasitshala izinto zezwe kwathi lapho sonile futhi senze izinto zezwe futhi asanganinaka uNkulunkulu sasihlukanisiwe naye ngaphandle kukaNkulunkulu ngaphandle kukaKristu ezweni. Manje uNkulunkulu uthumele umoya wakho ngcwele futhi ngalokho siphakanyisiwe kulezo zinto. Manje sinesibambiso ukuthi siyazi ukuthi sedlulile kufendisa ngene kuphileni. Amen. Lapha njengoba bengizama ukukhombisa lokhu kanje lapho lapho isoni esivamile sigijimela khona phansi lapho kugcinene. Manje umKristu ukhuphuka kancane kunalokhu uphakama ngaphezu kwayo yonke leyo nto yilezi zibambiso sensindiso yakhe. Manje ukuthini ngathi nazi ukuthi nini ukuthi imibono yenzani kuwe ngakho ngisize uNkulunkulu ungumahluleli wami angingazi ngihlose ukuba nomunye uma kunjalo ngizokugcina kimi yabo ngoba ngiyakubona kubenzayo abantu abayilungele inkonzo enjalo ngakho ke ufanele kuyeke uyabo hamba uye emuva lapha kodwa uma ngike ngize ensimini futhi ngiyoba ngumvangeli kepha bukani lapha kulokhu lapha ngibuyela phakathi lapha phezulu phakathi lapha ukhuphukela kulokhu kwasezulwini phezulu phakathi lapha uhlala khona lapho kulawo amazinga lapho uhamba ngaphezu kwakho konke umuntu angacabanga ngayo ngaphezu kwanoma yini yalezo zinto futhi kukulethela kulezo zikhala lapho. Yebo yebo manje sinakho ngomoya ongcwele isibambiso semfanethu ngoba siphakanyisiwe sasuka ezintweni zezwe futhi sigibela kanye nezwe kepha singaphezulu kwezwe. Oh mfowethu uNkulunkulu iwe nomuzi futhi uphe ibandla likaNkulunkulu ophilayo. Uma sike sifika endaweni ukucabanga ukuthi ibandla elihle ukuthi sizama ukuqhathanisa nezinto zezwe sizama ukuba neqembu elingcono lebasketball kunalelo abanalo. Sifanele sibe nesakhiwo esingcono, sifanele sibe nomdlalo wokuluthana ngcono, sifanele sibe nokungcono lokhu nokungcono lokho noma lokho ngani singake size sikuthathanise nobuhle obukhangayo nokucebezela kwezwe na asiyikho ivangeli alisikho kucebezela liyakhazimula kunomehluko phakathi kokubenyezela nokukhazimula. Yabo siyazungeza nje njengoba ngishilo sithathe isidumbu sisode sisode sisuke emoshali eyodwa siya kwenye shintsha amalunga nezinto ezinjalo. Awu kusisiza ngani na futhi sizama kulenza libe elibengezelayo isicoko sedlu yesisode sihle sikhulu izindawo ezinhle ezinkulu sifanele sibe nengcono kule-Methodist noma engcono kule-Baptist futhi sonke sizama ukuncintisana nekatolika futhi sinemidlalo yokulutha namaphathi nokudla kwakusihlwa nokubungazana nakho konke ibandla alisoze laqhathaniswa nezwe. Yona nokubungaza kwabandla lakho ungake uqhathaniseke kanjani kanye ne-Masonic Lodge noma umunye walabo bantu ongabungaza na lokho yizizinda zabo ukazama ukuwela ezizindeni zabo kodwa sinene thina abangenayo sino Jesu bavumele beze ngapha uma befuna kuthile hlala kuKristu sino Jesu ngeke babe no Jesu baze bafike ngapha futhi lapho sifika ngaleya sesisukile ezizindeni zakhe ungazami ukubenyezela khazimula futhi awukwazi ukukhazimula ufanele ukuvumele kukhazimule ngapha. Niyabo ufikeze nana ikhazimula ngoba ifuna ukukhazimula ngoba iyakhazimula kunokuthile kuyo okukhazimulayo kukuye qobo iyona qobo ekwenzayo okuthile ngaphakathi kuye kuyikhazimulisa nje. Awu yilendele kungayo ngomoya ngene asithekekile ukuba wenqaba ukuba ngosukile ukuba noma yinenge vele ukuneke futhi uphile impilo yokubesaba uNkulunkulu futhi uvumele uNkulunkulu aphile kuwe lokho kuzokhazimulisa ivangeli ngiyabo hayi kubengezele kubengezele ukwenza izinkawu zigxume izinto ezinjalo noma yini ebengezelayo uyazi zihlala zigxumele ukuthile lokho kucibezelayo kodwa ukukhazimula ngokubumnene ubumnandi obuzothile buka moyo ngcwele manje silindelele lobhuku awu manje niyaqonda na thanini amen uma niqonde engikushoyo ngokuthi isibambiso sibe siyazi ukuthi sidlilile kufeni sangele ekuphileni ngoba siphakanyisiwe siphakanyisiwe hayi ngithi qobo kodwa saphakanyiswa izinto elizezwe ukuthi sithanda wonke umuntu futhi uNkulunkulu uyasithanda futhi siyakwazi futhi sibhekisisa izimpilo zethu futhi sibona ukuthi ngumoya ngcwele ngoba asisazikhathaleli izinto ezezwe niyabo nakho lapho khona ngoba nje uma usathanda yizwe noma izinto ezezwe kodwa-ke uthando lukaNkulunkulu lukho kuwo kwamanje niyabo kepha inqobo nje uma ungaphezulu kwalokho khona-ke uyazi ukuthi unefa lakho niyabo usendleleni yakho yeye kuhlengkweni kwakho kugcwele manje lokho ngeke kufike nebo kuze kuba sesenzile kuqala simele sibone uJesu futhi uma efika khona-ke sizoba nomzimba ofana nomzimba wakhe futhi sizokwenziwa sifane naye kulungile manje sibona ukuthile okwalahleka lapha ngoba ibhayibheli lasho njalo nasencwadini lapha lokho okusihlengile sihlengwe kwini na okuthile kufanele ukuthi sikulahlile ngaphambi kokuba uhlengwe kufanele kube nokuthile okusihlengela emuva futhi lonke ifa ebesikade sinalo liye lahlengela emuva kholeke kumele ngabe saba nokuthile ngesinye isikhathi esingenakho manje kodwa leli wundlu lifikele kuhlengwe ngiyabo saba nokuthile esalahleka kukho manje qaphelani yini eyasimlahlekela na awu kwanikwa kwajama ukuba abe nokuphila kuphakade inqobo nje uma edla esihlahleni wayenokuphila kuphakade futhi siyaqaphela futhi ukuthi wajama waye wadla ifa lomhlaba waye njengonkulunkulu omncane phezu komhlaba umhlaba wawungowakhe konke kwanikeza esandleni sakhe wayengenza ngawe konke ayekufuna wakuqamba wakubiza wenza noma yini ayekufuna wayendodela kankulunkulu ngempela manje kuwenu u-Adamu walahlekelwa ilungelo letayitela ngalokho walahlekelwa yilungelo laya kusathane usathane wathatha incwadi yobunikazi u-Adamu wayevilapha kakhulu futhi akawahlenganga amalungelo akhe ngenxa yokuthi wayengeka kwazi ukuhlenga amalungelo akhe ngepha usathane okungelona lakhe ngokomthetho ngepha uliphethe lelo uNkulunkulu walo mhlaba ibhayibheli lasho njalo uliphethe lelo hayi ngoba ukuthi ulithola ngokusemthethweni ngempela kepha uliphethe manje niye kuthola na usathane uliphethe lelo ulibambe ngesandla sakhe ukufa kusesandleni sakhe umhlaba usesandleni sakhe izwe lingelakhe zonke izizwe zingezakhe ubusa futhi alawule izwe lonke nakho konke kusezweni usathane uyakwenza kepha sibonge uNkulunkulu sisiye womhlaba niyabo ngakho-ke nakho lapho ukhona niyabo futhi akiqedile ibandla akalilawuli ibandla ilawule izwe nje wathi babe ngabakhe futhi unguNkulunkulu weze uJesu wathi wayenguye futhi unguye unguNkulunkulu walelizwe uphuphuthekise amehlo abantu uNkulunkulu walelizwe unguNkulunkulu wasezulwini futhi manje ngokwelungelo akasiye umnikazi waleli alisilo elakhe kodwa yena ulahlekelwa yilungelo no-Adamu walahlekelwa yilungelo letayitela kulokhu konke lokhu esingabaniniko ukuphila kuphakade nokudla ifa lomhlaba uJesu wathi kuMathewu 5 babusisiwe bamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba niyabo manje asinakho manje futhi bukani kwakungelona lika-Adamu noma enye yenzalo yakhe inzalo ka-Adamu yalahlekelwa yikho konke ngokuphelele nayo akuyona inzalo ka-Adamu akunendaba ukuthi sizama kangakanani ukwenza muhle lelizwe nokuthi sizama kangakanani ukwenza amakhaya amakhulu amahle lezinto namanje alikagabi ngelenzalo kaAdamu khaba umnzane akuyanga endleleni kaAdamu khaba umnzane ngoba uSathane walithatha lonke ngokuphelele kunjalo ngoba uAdamu walahla ilungelo lalo manje ohe yebo ziningi kakhulu izinto ezikashiwe angifuni nje ukuthatha isikhathi esiningi manje ukuze sibe ne ukupapathiza kulungile Uliphethe kodwa kasiye umninile ngokusemthethweni uSathane uyakwenza ngenkathi umnikazi wangokomthetho umnikazi wangokomthetho umnikazi elahlekelwe yilo kunendlela yodwa kuphela elingahlengwa ngayo manje leyo kungesihlobo somndeni esiseduze nguye kuphela ongakwazi ongalihlenga ngokusemthethweni manje kusobala lokhu sinakho ngokuzalwa intombi kukaJesu Kristu manje ngifuna ukusho ukuthi ile lapha into yokuqala isifuna kubuyela kuyo ngokuthi uma bele muva eTestamenteni elidala lapha ngiyakhole ukuthi ngenakho kubhalwe phansi lapha ndawo uLevitikusi amashumi amabili nanhlanu uLevitikusi amashumi amabili nanhlanu amashumi amabili nantathu namashumi amabili nane ungathola imithetho yokuhlenga wena obhala phansi ukuhlenga noma yini labo umuntu labo uNkulunkulu enike uIsrayeli kwakhe wahlukanisa izwe lawo ngoJoshua isizwe kasinye ukuthi umuntu ngamunye wanikeza umhlaba lapho abantwana bakhe badla ifa lelo ayeliphete manje uma lo muntu ebampofu futhi walahlekela noma yini yaya komunye umuntu lokhu futhi ukuphela kwendlela okungahlekwa ngayo bekungaba ngesihlobo somndeni esisondele kepha ekugcineni lifanele libuye lendoda ilibamba kuphela kwenani lesikhathi esithile lifanele libuyele kumnikazi wasekuqaleni kunjalo lifanele libuyele kumnikazi wasekuqaleni ukuba wayephuma esizweni sakaJuda ukube kwakungu ukube wayelapho futhi lokhu kwabelwa ubaba wakhe waseke kuba kuye noma isike isihlobo somndeni esiseduze besingakuthatha kepha manje akekho omunye umuntu owayengakwazi ngokusemthethweni babengalibamba babengakwazi kubamba incwadi yobunikazi yalo babengabamba incwadi yobunikazi kuze kube yilapho isikweletu sasesikhokhiwe kodwa lapho kuza indoda efanele umuntu ozo sithi yokusibonelo uma bengine siqephu sempahla futhi sangile lekela ngase ngisithengisela umfo wethu nevili ongowesinye isizwe wakwaJuda noma mhlawumbe ngasithengisela umfokazi futhi wayengumniniso ngokusemthetheni wayengumniniso ubengangena lapho futhi awulime futhi asose izimpahla kuzo njalo njalo kodwa empeleni ubephethe incwadi yobunikazi wayengebe ngumniniso lowo wakungumthetho kwaIsrayeli manje ufunda ufunda uLevitikusi wamashumi amabili nanhlanu futhi uzobona ukuthi babengeke babengabanikazi ngokusemthethweni wavele wasibamba nje awu manje ngokwesibanele indodana yami yayifuna uBhili emuva lapho wayifuna ukuthatha kwami weza ukuzothenga lomhlaba awu phela ke uma umfokazi noma umfowethu Devil noma umunye umuntu owaye ngumnikazi waso wayephethe incwadi yobunikazi yaso manje uma lo ubeyisihlobo somndeni sami esiseduze ubeyisihlobo sami sekhazi angeke esakwazi ukusibamba isikhathi eside qhoba umnumzane befanele anike zele ngazo yebo mnumzane lapho leyo ntengo isikhokhiwe lapho esemnikile athi izinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu zamadola ngesiqephu sempahla awu phela ke ngithi umfowethu Thoni uzoza futhi athi Forty Neville ngizothenga impahla kaForty Planem ubengeke akwazi ukukwenza umforty Neville uthi qhaba mnumzane ngifuna ukuyithengisa awu yini ongayinikeza ngaye na izinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu awu ngizokunika izinkulungwane ezingamashumi miyamathathu lahlanu ngizokunikeza ukuthi nokuthi angekhathali ukuthi ufunani angifuni kuyidayisa ngizoyigcina kodwa uPhili Paul akafika bese ethi ngifuna impahla kababayi nazi izinkulungwane zakho ezingamashumi amabili nanhlanu ubefanele ayitedele ihambe kunjalo ngoba lokho kwakungumthetho Oh hallelujah ngiyethemba nina maKristu niyakubona singosawothe umhlaba uNkulunkulu wanikeza lokhu kumadodana akhe wasinika amandla esikhundla phezu kwayo yonke imvelo zonke izilwane konke ukuphila yonke indawo kepha uAdamu ubaba wethu walahlekelwa ilungelo lakho kuSathane kepha liwela kuphi na kumnikazi osemthethweni uNkulunkulu walenzayo amen Kubangalizwe uJohane wathi wakhala kalusizi ngoba engamtholi umuntu owayefanelekile ukulihlenga indoda ayifanele ibe efanelekile. UJohane wathi ngakhala kalusizi lapho kungekho owayengakwazi ukuthatha incwadi noma ukubheka kuye noma ukuqaqa izimpawu zayo. Wathi hayi, akukho muntu ezulwini, akukho muntu emhlabeni, akukho muntu phansi komhlaba, akukho muntu yonke indawo. Akukho muntu manje azange azidelele izingelosi kumula nomhlaba owunike zonke izingelosi yifa lomuntu. UGabriyeli wayekufanele impela, omunye umuntu wayefanelekile, uMikhayeli kungenzeka ukuthi wayenjalo, hayi njenge kungenzeka ukuthi wayefanelekile ukukwenza, kepha kwakungekho umuntu efanelekile. Yebo, futhi uJohane wakala kakhulu. Umunye wathi ngenxa yokuthi wazitshele ngafanelekile lokho akutshalo, indoda yayingaphansi kokuthonya kukamoya ongcwele, yayingenze iphutha elinjengalelo, kepha yona yayi kwakungeyona, kungeyona kuphela efanelekile, wayengethole muntu ofanelekile. Ngoko ke nje lapho wathi ilunga leza ngaphambili noma ingelosi enamandla yathi ungakhali ngokuba ingonyama yesizwe sakaJuda. Amen. Impande kaDavide iyadlule. Amen. Inqobile. Ngamanye amagama ifanelekile ukuthi abathe incwadi. Amen. Kumbulani wayengakaze ayibone kuze kube yilesi sikhathi. Kani na wayehleli wayehleza ezihlalweni zobukhosi phakathi lapho, izihlalo zobukhosi zikaNkulunkulu. Wayengaphakathi endaweni yengcwele, wayengakaze ambone kuze kube yilesi sikhathi. Ngakho uJohane wayelindele ukubona ingonyama iphuma, kepha wabone iwundlu. Nakho lapho nikhona bafowethu, ngoba umnyele, ngoba umnandi, ngomoya ongcwele esinqoba ngakho, hayi ngomdondoshiya othile onobuhlakani namandla amakhulu, kepha lowo ongazijoba yindoda enqobayo. Indoda engakhathela ngapha nangapha futhi ibeyisa lokhu inceku kaKristu, lowo ngumnqobi. Manje wathi inqobile futhi ifanele ukuthi abathe incwadi nokuyivula nokuqaqa izimpawu zayo. Manje sizothela ngemuva kwesikhashana mhlawumbe, hayi namhlanje, kodwa ukuthi lezi zimpawu eziyisikhombisa ziphethe ini ezakwenzayo. Manje asithathe kancane ekuhlengweni ngaphambi kokuba lo muntu engahlenga. Into yokuqala, ubefanele abe ngofanelekile, ubefanele abe luhlobo lomuntu olufanelekile. Ngoko ke lokhu kwafezekiswa ngenkathi uJesu Kristu esezaliwe, ukuzalwa yintombi, ngokuba wayenguNkulunkulu. WayenguNkulunkulu uqobo lwakhe enziwe umuntu, wayenguNkulunkulu enyameni yomuntu. Wayefanele ukuba faneleke negazi lentombi likaJesu Kristu lamenza faneleke. Manje sithela ukuthi uma ufuna kuya embhaleni wakho kaPetro wokuqala esokuqala ishumini zeshiyagalombili kuye emashumi amabili, uma ugcina imibhalo phansi, wayefanele afaneleke futhi wayefanelekile, ngoba wathatha kuye isimo somuntu, waba umuntu, uNkulunkulu waba isihlobo somndeni kithina. Futhi lapho sithola ke ingxenye enhle kaNkulunkulu uJehova enziwe inyama futhi waka phakathi kwethu njengofanelekile. Amen. Wadlula uNkulunkulu, wathatha isimo senyama yomuntu, weza emhlabeni, wazala usana, futhi wahamba phakathi kwethu, futhi ngegazi lakhe elingcwele wanqoba. Manje eTestamente lelidala umuntu wayememezela kanjani owakhe? Wenzani na? Wathatha ilunga, amalunga ayishumi, futhi waye esangweni, futhi wazisa lokho ayekwenza ukuze ahlenge obekulahlekile, futhi wakhombisa ukuthi wayengu futhi wanikezwa ubufakazi. Sithela indaba yendle lapha, njengoba bengine nothi elincane libhalwe lapha ukuze ngingezi ukukhohlwa ngokuba novalo kulokhu kusa phezu kukaRuth, isihlobo somndeni noBowazi. Sedlule kulokho esikhathini esingeside sedlule. Ngifuna niqaphele izigaba ezintathu manje zalokhu kuphuma. Ngifuna kuba niqaphele ukuphumula kwebandla, into efanayo ncamashi nje manje ebhekisisa indawo yokuqala esiyitholayo, njengoba sonke sedlule kuleyo ntshumayelo umhlengi izihlobo zomndeni. uNkulunkulu waba inyama ukuze abe ngumhlengi. Wayenguye lapha esahlweni sesihlanu, esahlweni sesihlanu wathi kwakungekho nomunye ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba wayenamandla okuyivula incwadi abuke kuyo. Ngakhala kakhulu ngokuba kungafunyanwanga namunye ofanele ukuyivula incwadi noma afunde incwadi abuke kuyo. Futhi omunye wamalunga wathi kimi, ungakhali, pheka inqobile ngonyama yesizwe sakaJuda, impande kaDavide, inqobile ukuba ivule incwadi nokuthukulula izimpawu zayo eziyisikhombisa. Nguye uyilowo esimbhekile. Kapelani kuthi Ruth kanjani noNaomi upho wazi uyisithombe siphelele nje ukuthi uNaomi ngesikhathi sendlala walishiya kanjani ibandla washiya izwe wawelela ezweni lakwaMowabu ukuba ahlale lapho futhi yagongobale phakathi lapho walahlekelwa yikho konke enakho futhi ngenkathi ihamba umyeni wakhe u-Elimeleki wafa ngenkathi babengalapho ngakho-ke lokho kwashiya ifa lakhe ukuba lidliwe noma ngubani ngakho-ke lapho sesibuya lapho ebuya ubuyisa umfelokazi osemusha omuhle ongumowabu kanye naye futhi ngenkathi uBhowazi esebonele umfelokazi umfanekiso kaKristu wamthanda futhi wayemthanda ngakho-ke wayefanele ahlenge okuwukuphela kwendlela ayengathola ngayo ukuba abe ngumkakhe wakungukuhlenga lokho umfowabo u-Elimeleki ayelahlekelwe yikho ngakho-ke wabuza omunye umfowabo uma wayengalihlenga oyedwa oseduzane naye futhi akakwazanga ukukwenza ngakho-ke wehlela ukwenza isibonelo esiphelele semithetho kaNkulunkulu waye basekweli futhi wakhahlela isicathulo sakhe futhi wathi makwazeke namuhla ukuthi ngikuhlengile konke lokhu Naomi ayenakho konke anakho konke u-Elimeleki umfowethu okulahlekele ngisihlobo somndeni esiseduze manje futhi yimi engingakuhlenga ngakho-ke ngize ukukubiza uma kukhona umuntu lapho ongabonisa imbangela elungileyo ukuthi kungani noma ngubani osondele kunami makwazeke futhi wonke umuntu wagcina umlomo wakhe uvaliwe ngakho-ke wakhahlela izicathulo zakhe futhi waziphonsa ukuba zibe ngubufakazi ngikuhlengile konke lokho mfowethu u-Elimeleki ayenakho ngani wayeyisihlobo somndeni wayengumhlengo yisihlobo somndeni wo kude kanjani indaba emnandi kanjalo bese kuthi-ke sonke lesi sikhathi uRuth wayephumule futhi elinde ukuthola ukuthi bekuzophumwa kanjani kodwa-ke uyabuya angekho owayenganikeza ubufakazi obuphikisana nakho wabuya futhi wathatha uNaomi futhi wathatha uRuth intombazane enhle yakwaMowabu futhi babeganene futhi baphila ngalelifa indaba enhle kangaka pho kulezigaba ezintathu zikaRuth uRuth ethathe isinqumo wayethathe isinqumo sokuthi uzosenza isinqumo noma qha abuyele ezweni lakube njengebandla uRuth ekhonza lapho iphuma ukuyokhothoza uRuth ephumula lokho uRuth akwenzayo manje ibandla manje uRuth evuzwa manje kulapho noma into elandelayo eyenzekayo ngumvuzo webandla manje sikwazi angenazo esikhathi ngoba nginenkonzo yobhapathizo futhi sekuyimizuzu eyishumi nahlanu ngemva kweshumi nanye manje kepha mhlawumbe sizothatha lokhu ngesonto elizayo noma elinye isonto esikhathini esizayo inkosi ithanda futhi ngithanda kuthatha lokhu ezansi lapha okukhombisa lezi zimpondo ezisi isikhombisa namahlo ayisikhombisa futhi izona kanye lezi zimpawu ezisikhombisa izinkonzo ezisikhombisa izingelosi eziyisikhombisa zibandla izinkanyezi eziyisikhombisa sikho wo lezo ezimbalwa nje futhi lapha kubophela yonke into ndawonye yabo mnumzane bekumele kufanele ngakho-ke uJesu ukufanelekile ekubuyeni kwakhe sizokuthokozela ngokugcwele konke ukugcwala kwezibusiso zokuhlenga abamnene baya kudla ifa lomhlaba abesilisa nabesifazane baya kubuya amadodana namadodakazi kaNkulunkulu futhi ukujikeleza kuphelele kwesikhathi seminyaka eyinkulungwane kuyoqala into enhle kanje pho futhi ngelosi namandla eniphimbe likhulu imemeza kubani ofanelekile na ubani okwaziyo ukwenza lokhu na futhi khona-ke ilunga lathi ungakhali ngokuba ingonyama yesizwe sakajuda ifanelekile futhi inqobile wayesethabatha incwadi futhi wavula incwadi wase ejikulula izimpawu zayo ayizange isho ukuthi kwenzekani kubo lapho zishaya lezo zimpawu ezisikhombisa zivulwa khona kanye ezansi utabula ebhebhelini bekusisani okwenzeka khona kanye kule ncwadi enezimpawu ezisikhombisa ezingene kuyo manje iphethe yonke imfihlakalo yazo zonke izibusiso zikankulunkulu zokuhlenga kubulani uyiwundlu uye kuphele owayihlenga futhi kubulani kubekwe uphawu kwingemuva lencwadi akulotshwanga ngaphakathi kubekwe uphawu kwingemuva futhi akulotshiwe ngaphakathi futhi wayenguye kuphela owakwazi ngisho ukuvula incwadi noma ukwambula incwadi noma ukwambula izimpawu yena kuphela owayengakwenza ngakho-ke lena yinto eyodwa bangahle bahlakaze ngalokhu phakathi lapha mayelana nokuthi kuyini kepha nguye olihumusha ngokwaphezulu kepha kwingemuva lapha akekho ngakwenza kungokwakhe futhi yena yedwa futhi nguye ongembula lezo zimfihlakalo ezizikhombisa. Futhi phekisani ukuthi yonke ingxenyana yakho isekuhlengeni, ukuthi ibandla lahlenga kanjani nokuthi kuzoba yini ukuhlenga. Wo wasemthande nje ngakho konke kwezinhliziyo zethu, senze konke singakwenza. Umbhalo othile wayebhala indaba ngaphambi nje kokuba ngivale bese ngiphendulela inkonzo ibuyela kumfoti level. Ngabe niyasijabulela isambulo na? Wo ngiyasithanda nje, sibe nje namavesi amathathu aso kulokhu kusa, kodwa sizosicosha futhi. Kabelani sivele nje umbhalo wayebhala incwadi mayelana nentombazane encane eyayizama ukutshela uNkulunkulu. Futhi sikhathe eziningi kakhulu ukuthi sifunisise uNkulunkulu, futhi sifune uNkulunkulu, futhi ukuba uNkulunkulu bekhona yonke indawo, futhi wena wayenokukhulu kakhulu. Awu, uma wayenesihlalo esikhulu sobukhosi esibekwe lapha ndawo ndawo, wonke umuntu ebengakholwa kuNkulunkulu khonake. Uma uNkulunkulu ehlala esihlaleni esikhulu sobukhosi lapha ndawo ndawo, uthi uhlala kuleli dolobha elithile, futhi nangu lo nguNkulunkulu, futhi uya kuye angavele nje akuphendule kanjalo. Ngani wonke umuntu ubeyomkholwa, khona ke ukukholwa bekuyoba yize, besingeke sibe nokukholwa nakancane, khona ke nabo lokho bekuyoba yikho. Lokho kuzoba sesikhathini seminyaka eyinkulungwane, ngoba manje uyabiza futhi uyazama ukuthola labo abakubukeka kungaqondakali, futhi kumnyama, futhi awazi ukuthi ukwenze kanjani. Kepha ngokukholwa siyakukholwa, siyakholwa, siyinga leso sizathi kunjalo. Kodwa lokho mfowethu uElmanani, yabo lokho manje ukuba uNkulunkulu behlala esihlalweni sobukhosi, futhi wathi ingani nangu 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 uNkulunkulu uhlala ezansi lolethile, sizokuhlela lapho, futhi sithi nomzalo othandekayo uNkulunkulu ubukakwenza. Yebo, ngizokwenza futhi bekuzokwenziwa, yabo. Awu, kusobala lowo uNkulunkulu, yabo. Yes, siyakubona lokho. Ngakho ke bekungebena sithingo ukukholwa bekuyokwenziwa ize ukukholwa kusiza kalutho uma unesiqiniseko. Bekungathiwani ukuba wonke umuntu kulelizwe ubengumKristu na? Bekungathiwani ukuba wonke umuntu ubengumKristu oqaliswe ngomoya na? Ngani besingekudinga ukukholwa? Besingedinga ukukholwa hlobo? Futhi ukukholwa yiyona kanye, yiyona kanye into esisindisa ngayo ukukholwa. Futhi ingalesi sizathu kufanele kube nabathile abangavumelani nakho ukuze sikwazi ukusebenzisa ukukholwa. Ngabe niya kuqonda manje na? Ufanele ube nolunye uhlangothi, niyabo? Ufanele ukuba nesifazane omubi ukwenza owange mpela velele, niyabo? Ufanele kube namanga ukwenza iqiniso libe ngeliyilo, ulenze likhanye kahle, ukube konke kwakuyiqiniso bekuyoba nje yinto evame kakhulu, niyabo? Niyabo? Kepha niyabo, kuyinto yasebukhosini, kuyinto yangempela, lapho iqiniso nokukholwa nokunye nokunye. Manje nakho la sikhona. Manje sifanele sibe nalezi zinto ezivumelayo neziphikisayo, leyo ndlela okuhamba ngayo. Ufanele ube nezinsuku ezinhle zokukwenza ujabule, noma izinsuku ezimbi ukuze ujabulele kuhle. Ufanele ube nokukhula okuncane ukukwenza uthola impilo enhle, yabo. Futhi ufanele ube nezigodi zakho ukukwenza ujabulele iziqongo zezintaba. Futhi ngakho ke ezinye zalezi zinsuku konke kuzoba iziqongo zentaba, konke kuzoba impilo, konke kuzoba uNkulunkulu, konke kuzoba injabulo nje, kuzoba khona izinjabulo ezingapheliyo. Kepha kuze kufike leso sikhathi, yabo, ufanele ube nalezi zinto ezivumayo neziphikisayo. Manje wonke umuntu uyakuqonda lokho, thanini amen. Intombazane yayixoxa ukuthi yayizama ukuthola uNkulunkulu yonke indawo lapho eyaya khona, iyoya kuleli bandla nakulelo bandla nokunye nokunye, kepha ayikutholanga. Futhi lapho isikutholile ehla komkwaqo, kwakukhona encane ikhehla lehla komkwaqo umfuncane, futhi wayenesene likhulu lonke emhlane wakhe. He's walking down the road and she said, "Oh, good man." Wayahamba ehla ngomgwaqo futhi yathi, "Oh, ndoda elungileyo." Yathi, "Hey, lokho kuhle kabi kabi ngawe." Yasho, "Kodwa unakho konke emhlane wakho." Yathi, "Kuzokufahlaza." Yathi, "Qabo ngeke kungifihlize." Lathi, "Ngoba ngiyithwalela khiwe phezu kwalo, nguye lowo." Asikhuleke. Oh, twala leminyaka ngijabule kakhulu ukuthi ngigibela nje esontweni elikhulu, sazi ukuthi siphumule phezu kwedwala. Oh, wathi idwala akuseyilutho kunephepha, futhi njengoba idwala liqala kuhamba ngokushesha nalo, izinsimbi ezinhle ziqala kushaya ngaphakathi. Oh, twala leminyaka sifihle emuseni wakho. Sichwala usehlise ngomkhwaqo nomfudlana wokuphila ukuze izinhliziyo zethu zizogcwala injabulo nezindumiso ezincincithayo kuwe indlela yonke. Sibonga wena ngalokhu kuhanjelwe kulukukusa kukamoya ongcwele ezwini njengoba lingena futhi lenze izwi libe ngokoqobo kakhulu kithi. Thethelela ukwehluleka kwethu nakho konke esikwenzile noma esikushilo okungalungile. Sithethelele ngakho sisize ukuthi sibe ngamaKristu angcono Baba Nkulunkulu. Siyakhuleka ukuthi umusa wakho uzophumula phezu kwethu. Ngiyacela Nkosi uma kuyintando yakho ukuthi singabuya futhi masinyane impela futhi siqedele lezi zahluko lapha bese sithatha lezi zimpawu ezisikhombisa sisibheke phambili kuleso isikhathi Nkosi ukuthi lapho uzosivumela senze lokho. Futhi Baba khona lapha ebandleni lethu elincane sikhulekela ukuthi uzosipha khona ukuze siqonde lezi zinto ezinkulu zikaNkulunkulu. Hayi ngoba ukuthi kusifanele Nkosi kodwa izinhliziyo zethu ezilambile ziyopha ngenxa yakho. Sikhulekela ukuthi uzosipha khona. Sikhulekela umfowethu Neville Nkosi melusi wethu othembekile othunyelwe nguNkulunkulu. Simkhulekela ukuthi uzomsiza futhi umbusise yena nomkakhe omncane nomoya omuhle into enhle encane nabantwana bakhe abancane. Sikhulekela bonke abaphatheli nabadikoni kanye nawo wonke umuntu oza kuleli bandla hayi ngokwethu kuphela kodwa ngabanye nawo wonke obiza igama lakho. Ngikhulekela abangane bami abavela ezweni lonke isaziso esifushane nje futhi inamba abalapha Baba ngibonga wena nje ngalokhu. Ngiyakhuleka ukuthi uzosheshisa usuku uJesu azofika ngalo futhi sonke siyobuthana ndawonye lapho kungasayikuba khona imini nobusuku noma sesingasekho isikhathi kuzohlanganela ephakateni futhi lapho sonke singaba khona ndawonye ngwena phakade siphe khona Nkosi. Futhi uma kukhona abanye lapha kuloko kusa Nkosi abangakwazi wena njengomsindisi wabo kwangathi bangafuna ukwazana naleli wundlu eliphethe incwadi yemfihlakalo enamathiselwe ngezimpawu ezisikhombisa ngesandla salo. Nkulunkulu kwangathi singazana nalo ukuze esikhathini esizayo lapho sibona lezo zimpawu ziqaqwa khona ke sesingabona lokho uNkulunkulu akhuluma kithi ngakho. Siyakucela ngenkazimulo kaNkulunkulu ngegama lendodana yakhe uJesu Kristu. Futhi sisakhothamisa amakhanda ethu engaba khona omunye uthi ngikhumbule futhi Branham lapho usakhuleka futhi ngithanda ukukhunjula emkhulekweni. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise futhi uNkulunkulu akubusise wena nawe. Yebo uNkulunkulu abe muhle kuwe. Yebo mhlawumbe izandla ezishumi nambili noma ngaphezulu eziphakeme. NgoNkosi uyazibona izandla zabo, uyasazi isifiso sabo, uyakwazi ukusenhliziyweni yabo angazi. Ngiyakhuleka ukuthi uzokwembulela kubo Nkosi ubuhle bakho nesihawu sakho. Banikeza intethelelo nganoma yini uma kungukugula Nkosi phukise imizimba yabo futhi uyiphilise. Yenza Baba ngenkathi ucobo lukamoya ongcwele lusebhezi komhlangano ngaphezu kwebandla manje. Kwangathi uNkulunkulu omkhulu wasezulwini angacoba kakhulu futhi uzobusisa wonke umuntu ebukhoneni bobu uNkulunkulu ukuze sikwazi ukumuka sisuka lapho kulokhu kusa sithi izinhliziyo zethu bezinga futhi yini phakathi kwethu na siphe khona Nkosi. Manje ngibuthakathaka futhi ngikhathele phimbo lami lihambile futhi ngiyakhuleka nje uNkulunkulu ngamandla ami uzongisiza na uzongiqinisa na. Vala lelo ncebe lincane phansi lapho Nkosi uzokwenza. Ngiyacela vumela amafutha angcwele kaNkulunkulu angene lapho futhi angene kule lonke elinye inceba Nkosi yonke indawo kuwo wonke umuntu. Sifuna ukuphila Nkosi edumeni lwakho nenkazimulo yakho siphe khona futhi uphulukise bonke abagulayo nabahlushwayo futhi uthole inkazimulo kuwo uqobo Nkosi ngoba siyaqonda ukuthi ngeke kube isikhathi eside size singeke sisabana le mhlangano hlobo bayobe sebehambile bayobe sebeko kwedlule. Manje Baba ubusize manje sicela konke ndawonye ngegama lika Jesu Kristu. Futhi Baba sizocela futhi ukuthi ukhumbule labo abazobhaphathizwa kulokhu kusa egameni leNkosi Jesu ukuthi uzobanikeza umbhaphathizo kamoya ongcwele inkazimulo enkulu nodumo siphe khona Baba. Sinikela konke kuwe manje futhi Baba ngakho konke lokho ngiyaziphonsa phakathi ungangikhohlwa Nkosi ngisize nje manje ngiyakhuleka egameni lika Jesu. Amen.